mihadira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe yeah singira uwanu mvango nkwe yeah singira uwanu mvango nkwe mihadira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe ahe singira uwanu mvango nkwe Jikoburi musikare kare mungi tondo Utara chango na urana nyiri chondo Ibyo nunze byose nkashyira muri mukanda Ngo atagiri nige mfatira wifata Niyimye byana by'ikigari ngo nasara Na makundi yinatatana niraha Komeza guhiga ubu bukaro bw'inakwira Ngo ndebe niba nanjye nzakagwira Namataje yahagurutse arashaka ko nangara birenze nyagasani mana nyize imbeba ereka inzira y'ukunze fera mana nabara mana nabara twavuye ibyuya batureba dutigitaho bakiryamye iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe yeah singira uwanu mvango nkwe Singiru wanu mvango nkwe Iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Ahe Singiru wanu mvango nkwe Zangagari nasetsaga nazo kolere yarazifashe Maze nazo zinjiri yamba Nizishaka kumvi mihanda Nona mataji yahagurutse arashaka ko nangara birenze nyagasani mana nyize imbeba ereka inzira y'ukunze fera mana nabara mana nabara twavuye ibyuya batureba dutigitaho bakiryamye iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe yeah singira uwanu mvango nkwe Singiru wanu mvango nkwe Iyi mihandira dukanda turi kosha kimi nanda none baravuga ngo nkwe Singiru wanu mvango nkwe